Tshifanyiso tsha vhuṱanu. Muḽoro wa Yosefa. Genesi 37 verse 1 to 11. Yakobo we Mudzimu vha muri na hafhu Israeli. O vha na vhatukana vha 12. Mutukana we a mufunesa ndi Yosefa. Yakobo a ṋea Yosefa badzhi ya u naka. Vhakomana vha Yosefa vha muitela vivo. Vhuṅwe vhusiku Yosefa a ḽora muḽoro. Ndi hone a tshi ri kha vhakomana vhawe, thetshelesani muḽoro hoyu we nda ḽora. Ro vha ri tshi khou vhofha dzi khulane dza goroi tsimuni. Musi nga u ṱavhanya khulane yanga ya ima ya todzi. Musi khulane dza vheiwe dzi tshi tanga dza i kotamela. Vhakomana vha musi nyutshela nga maanḓa. Na muḽoro uyu u khou amba zwa uri vha ḓo fanela u mu gwadamela uyu murathu wavho naa. Vha vhenga Yosefa nahone vha ṱoḓa tshifhinga tsha u mu vhaisa.